Parlamenti yetudde mu lutuulo olw'enjawulo olwaleero omwesuubirwa okuyisiza ebbago ly'etteeka erikwata ku bwetengereze bwa Uganda wakati mu kwerinda okw'amaanyi. Sipiika wa Paalamenti Anita Anita Among agumizza abaka ba Paalamenti nti tewali musirikale agenda kutaataaganya lutuulo olwaleero. Omusasi waffe Edith Nabagereka ajali.
Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Anet Among okwogera bino abadde mu lutuula lwa Paalamenti oluli mu kugenda mu maaso ku ssaawa eno nga yanukula omubaka wa Shira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda abadde yeemulugunya olw'ab'ebyokwerinda abeetoolodde Paalamenti mwalagidde okutya nti embeera eno yandifaananako nga eyatogikwatako. Ssemujju ategeezezza Paalamenti nti ab'ebyokwerinda abali ku Paalamenti n'ebitundu ebiriraanyeewo si ba bulijjo ng'era ayagadde okumanya ekibaleese mu bungi.
Speaker, I came here but left my heart out because of the unusual deployment outside. It's as if Parliament has become a barracks. Soldiers, including UPDF, who are always not here, they came here 8 in the morning. This is UPDF listening post. But they are also faces that are unusual that I've seen in Parliament. So I am raising this procedure, Madam Speaker, seeking assurance from you that what happened the day we processed the Kofi Amendment bill won't happen today. Lights were switched off and people we don't know entered Parliament and kidnapped the MPs. So can we get assurance, Madam Speaker? I even saw SCOI. We bought them to go and fight agents of foreign interest, but they are here fighting Parliament. So can we be assured, Madam Speaker, of our safety?
Mukwanukula Speaker wa Parliament Anita Anet Among ategeezezza nti ab'ebyokwerinda bali ku mulimu gwabwe era n'akakasa ababaka nti baleme kutya kubanga bali bulungi.
Honourable members, so long as you're in this house you're all very safe. And unfortunately I didn't see the deployment, maybe because I came through the lift. They ran away from me. But they will not harm my people.
Mubufu webumu Among akakasizza nti Paalamenti ya 11 ya kugwako ku lwokuna lwa sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokutaano olwo nno basobole okuwa ekyanya Paalamenti ya 12 ate okutandika.
Honourable members, you will also note that we are now at the tail end of the 11th Parliament. As such, it is our best interest to ensure a smooth transition from the 11th Parliament to the 12th Parliament by leaving nothing behind. I want to request members cooperate with us and we ensure that we finish what is pending.
Kulasiana munana, akusenyeze munana, CBS Radio, eyo bujaja, ze Edith Nabagereka 1.